kusema kwenye dimbwi. I swear acha iwe kama ndege kwenye anga, twende mbali fawe.
Oh baby shankaroni, wendo umeganda nami nje ndani. Chochote I'm ready. Ukikosa cha Gucci Fendi, nitapokea maua. Chochote I'm ready. Ukikosa cha Gucci Fendi, nitapokea maua.